This one's a banger.
Binadamu bwana, kutwa wanasemana na kusengenyana, mwisho ugomvi wanagombana.
Binadamu
bwana, hawataki atakusali, kazi ni pombe na kamali, ukatisha na tamaa ufiki mbali.
Binadamu
bwana, hawana shukurani, hata umtoe vichakani, kesho atakutukana hadharani.
Binadamu
bwana, wanakesha kama popo, hawa kidimbwi, hawa koko, kujifanya wakishua, kumbe roko.
Binadamu bwana, binadamu bwana, binadamu bwana, binadamu bwana, binadamu bwana, waonyeshe.
Na shoga zake, wale wanyu wa kuchune aende zake.
Binadamu
bwana, hawana tena siri, mueleze mtu jambo mko wawili, ila kesho tayakuta mtawa pili.
Binadamu
bwana, leo wanapendana, yani paka na tatu wanachorana, kesho penzi limekufa wanafutana.
Binadamu
bwana, leo yuko Simba, kesho yuko Yanga amesha timba. Sijasema ni Manara, minaimba.
Binadamu bwana, binadamu bwana, binadamu bwana, binadamu bwana, binadamu bwana,
waonyeshe.
Waonyeshe.